olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua toe o niwaia so na faia leo fainga pālota mō le tofi peresa tene o Amerika. O se tasi o mata upu olo o vevela i fela folafo inga i le vao su ita uwa, ia Kamala Harris o le Democrats ma Donald Trump o le Republicans, o le mata upu le i tangata umau po migrants i tutonu o Amerika.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Donald Trump. O se tasile na o lafonga Donald Trump, ili taimi o le debate ma Kamala Harris ilunga o le ABC News. E wina avea ma mafua anga o le soi soi o nisi, pe fataala suai nisi. O le soi o le Democrats, ma le totelo tangata na mai mo ina lea debate. Ai, na faa moni e nisi la fonga ia Donald Trump. Na moni ma wina le faya e nisi o tangata e langolongo ina Donald Trump, o ni fainga faa matau. E au fia ele fola fola ele pomo ina o nisi o vaenga o le pitonuu o Springfield i Ohio. O lo oto tele ai tangata au mau mai isi atinuu o le lalolangi e mai se mai motu o Haiti. O pālota o le awhaia i le aso lima o novema le maasina fau. Ai ua ilonga le faasino lima o Donald Trump i tangata au mau. Mai atu ua ia i faafita au li olofeanga i ma Amerika. O le pautuo lana fuafuanga mo tangata au mau, o se tua oie malu pui puia. Ato ai, ma le tīpoti ese umo o tangata ele aini visa faa le tūlafono America.
And now America is known all throughout the world as occupied America. They call it occupied. We're being occupied by a criminal force. And we will begin the largest deportation operation in the history of the United States. We will close the border. We will stop the invasion of illegals into our country. We will not be conquered. We will not be conquered. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer.
Donald Trump. Na sao noa Bruce Wolpe o le United States Studies Center i Sini, o le meto tia ma le formula lea Donald Trump, o le faa oso oso, o le fefe, ma le tau faa matau i tangata lautele, e tu ua iai tangata au maupo migrants mai isi atunuu.
Immigration is as hot button an issue as it is in Australia. And people are very concerned about uncontrolled immigration, not going through legal channels. When you have a presidential candidate who's as charismatic and forceful as Trump, who can address the issue, he elevates it. It was an issue from his first campaign, 2016, down the escalator of Trump Tower, saying that immigrants are coming and raping, they're rapists coming into our country. This has been an issue that's been with him from the beginning.
O se tasile nei o sānoanga Donald Trump i le campaign lea o le lua fe se fulum le ono.
Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall.
O lana folfolanga i se pāpo o se olo e afe maila le umi i le vāo Amerika ma Mexico a e totongi e Mexico le tau o le fausia o lea olo. He le itaitai o na afa ia le fawina o le pā, ma ele ai masasene ua tatongia ia i Mexico, o lo tatongi uma i tupe o la fonga tangata Amerika, lea ua ova i le se fulu piliona tā la ua faaluai, ia le vaenga o le pā ua fausia. O lana faa i unga na vae vae inai a inga, nei wai ina tō e sea tamaiti e lata i le ono afe, e au fia i mani pepe mai o lātou tinamo o lātou a inga. Na sao noa Bruce Wolpe, e tele lava ina faya lafonga Donald Trump e feso o ta iai tu lafono fi malanga inga matangata au mau, male ati ina e ole tamau a inga o Amerika. A ele asa lava, male faya i malafonga fai fai, ma faa ilonga lanu, anga i itangata au mau.
He's saying that immigrants are poisoning the blood of our country. He's just said earlier this week that we have too many bad genes in the United States from immigrants. This is Nazi talk, and he says it proudly, and he expects to win with it.
Bruce Wolpe, o le United States Study Center i Sini. I le tūle mai o Joe Biden i le tōwhi peresetene, na ia tōwhi ai, Kamala Harris, e avea masui peresetene. Na ia tōwhi a foi, Kamala Harris, e ngafa mamata upu nei i whemala ngā inga. O se tofinga ua iloa nei, ua whaao ngā ina Donald Trump e whaiei le fonga whaa ilonga lanu, mawhaitio inai ia le suito vao le Democratic Party, Kamala Harris.
She let in 21 million illegal aliens from all over the world, from prisons and jails and mental institutions and insane asylums, and they're terrorists at levels we've never seen before. When you look at the crime, look at the people that are coming in, murderers. Crime rates all over the world are down. They're taking their people in jail and they're releasing them into our country. We can't have it.
Donald Trump. Na saunoa Bruce Wolpe, I le tusi ngā ingoa i Amerika i le tausanga e lua afe. Na ilo ai, I le awhai o tangata anu u Amerika o le se funu male whā te si male tolu pasene. O tangata e a fua mai, pēna whāna nau mai tangata au mau po o migrants. Na ia saunoa o se tūlanga e a awhi ai le tamau a inga o Amerika pe a taunu unei folofolanga o le toiti poti ese uma o i lātou nei.
And so they believe, yeah, she failed. Millions of people are coming. It's bad news. Vote for Trump. And he's not burdened by the truth. He's just not.
Nā, saunoa Donald Trump, po o le alawa le tūlanga e li poti aia na lafonga, pa ua le moni ma le moni o nei wha upunga o le
fake, disgusting news.
O le ripoti na wha māpōpō ina Sam Dover mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawai mawailau podcast.